Wano njagala tuddemu tuzanyemu. They touch music, call me that a moza. Wano nasuze nkulowoozaako nekinnemya n'okufuna otulo. Sikyetegeera okuba oli lwe nakulabako, nsula ndowooza n'akamwenyuko nkalowoozaako. Kameza n'olutiko, yeah, simanyi kyolikeyo, naye nokye ndi mukwano gwo gwe guliko. Nze olina ky'onteekamu, gwe nkulowoozaako mukwano gwe ddalu. Ninze lwe tuliddamu okweraba mbeko ye nkuliramu. Wenyota y'omukwano gwenzita
nkwasunga,
mukwano yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira nze nzita
nkwasunga
yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira nkuye okulabanga mu bufaanani. Mwemelifeda kubako kyokola, do something daddy, yeah. Kitwale ninga kamuli, ndowooza kunga sinawotoka. Nze munda muli neetaaga love you kunfukirira. Mukwano yanguwa olwawo bagenda kumbita. Naye nawe nsaasira muno okwoleka laavu kumucunya. Nayo mukwano gwenzita
nkwasunga,
mukwano yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira nze nzita
nkwasunga
yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira. Ukwano love numa kabira munkuba kweka maziga. Ne buzabuza naye muli numa mukwano sasira. Mukwano njagala tuddemu tuzanyemu, nkumise nga nnyo ndowoozaako kirowoozemu. Mukwano yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira nze nzita
nkwasunga
yanguwa olwawo nawe w'okundaba
nkwasunga,
kitonsaasira. Wenyota y'omukwano gwenzita
nkwasunga,
mukwano yanguwa olwawo